Love is crazy. It's crazy, man. It's loving the same. It's all good, though, you know.
Ujumbe nimeusoma, na salamu nimezipokea, na mimi mzima afya na shukuru. Ila hali bado ngumu, lakini bado sijakata tamaa kwenye juhudi na ndoto zangu ulodai kwa ndogo. Nimekubali matokeo na naelewa sababu zako za kuniacha, kwa hilo sitokuhukumu. Kinachoniuma kutoka na rafiki wangu wa dhati kundharau na kunidhihaki we. Kinachoniuma hivi, mmenichiti mara ngapi mbele ya macho yangu bila kujua? Oh, mali malipo ni hapa pa duniani, sikuombei mabaya ila na kuchukia. Mali malipo ni hapa pa duniani, sikuombei mabaya ila na kuchukia. Umasikini wangu unanipoza, ewala. Nukitaka kujua jinsi gani na kuchukia, nimesahau jina la sikumbukimia. Ukitaka kujua jinsi gani na kuchukia, nishasahau taswira ya. Kila unaonachia nisidhani katapenda tena. Umenifuruga mama, umenifuruga. Kila unaonachia nisidhani katapenda tena. Umenifuruga. Kinachoniuma kutoka na rafiki wangu wa dhati kundharau na kunidhihaki we. Kinachoniuma hivi, mmenichiti mara ngapi mbele ya macho yangu bila kujua? Mali malipo ni hapa pa duniani, sikuombei mabaya ila na kuchukia. Mali malipo ni hapa pa duniani, sikuombei mabaya ila na kuchukia.
More vibes at NigerFavorite.com.